duqa magaalada Toronto John Tory ayaa isniintii shalay u sheegay warbaahinta gudaha inuu ka walaacsan yahay rabshadaha todobaadkan ka dhacay magaalada, isagoo xusay in sababta uu doonayo in la kordhiyo bajetka booliisku ay tahay sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Jimcihii haweeneyda ah ayaa lagu dhex tuuray waddada, taasoo u dhimatay dhaawac soo gaaray. Sabtidii iyo axaddii, laba darawal oo kuwa basaska dadweynaha wada ah ayaa la weeraray. Qof ayaa loo xiray mid ka mid a dhacdadaasi. Todobaadkii u dambeeyey bishii Diseembar ee sanadkii tegay iyo bilowgii bishan Januari, dhacdooyin kale oo dad lagu weeraray ayaa ka dhacay magaalada, taasoo duqa magaalada uu ka hadlay. John Tory, duqa magaalada Toronto, wuxuu tilmaamay in muhiimadoodu ay tahay badqabka dadweynaha. Wuxuu yiri, maanta waxaan ku dhawaaqayaa in bajetka magaalada ee 2023 uu muhiimad siinayo maalgelin cusub oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Mid ka mid a mas-uuliyaddeenna waxay tahay, ayuu yiri, badqabka bulshadeenna iyo dadka reer Toronto. Dad badan oo Soomaalida Toronto ay ka mid yihiin ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha ku soo badanaya magaalada. Waakan Farxaan Cali Jumcaale oo xillisii horeysay iga waramayay weeraro lala beegsaday dad isticmaalayay gaadiidka dadweynaha.
Waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay, qaarne lagu dhaawacay, sabab la-aanna loo weeraray midiyo lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo sabweygaba. Marka walaacaas aad u sareeyey oo dadku qaar markii shaqada ka soo baxaanay daalan yihiin, way iska hurdi jireenoo basaska ama sabweyga, tareenada sabweyga ahbay dhulka hoos mara, bay isaga hurdi jireen intay u socdaan xaafadooda. Laakiin maalmahan dambe waxaa weeyaba dadkii walbahaar iyo kurbaa lasoo diristo goormaa lagu soo warari doonaa isleeyihiin.
Duqa magaalada Toronto wuxuu tilmaamay inuu ka warhayo walaaca haysta dadweynaha.
I know that people are extremely anxious about recent acts of violence that we've seen in our city and across the GTA.
Waxaan ogahay, ayuu yiri, in dadka ay si xaddaafa uga walwalsan yihiin rabshadaha dhowaan aan ku aragnay magaaladeenna iyo kuwa ku xeeran oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha. Maalmaha soo socda ayaa wax badan ka sheegi doonaa, ayuu yiri, arrimaha la xiriira gaadiidka dadweynaha. Wuxuu intaasi ku daray in nambar badan oo ka mid a rabshadaha ka dhacaya magaaladu inay yihiin kuwa dhab ah oo walaac u keenay dadka degan magaalada. Wuxuu yiri, sidaa darteed waa inaan samaynaa wax walba oo aan awoodno si aan uga hortagno dembiyada oo ay dadka u dareemaan inay yihiin kuwa haysta amni.
So we must do everything we can to address crime and to keep people safe and have them feel safe in our city.
Magaalada Toronto waxay $3 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhinaysaa bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya iyo kuwa ka shaqeeya. Waxaa sidaasi sheegay duqa magaalada Toronto. Tan ayaa bajetka hay-adda gaadiidka dadweynaha Toronto oo loo soo gaabiyo TTC ka dhigaysa $98.7 million oo dollarka Kanadiyanka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.